Chino chibuza chabu yomu benda beyo Tina yomu kwano Dala chechichi Na uliguo chibuza bimu sobera Kababu baka gezi munyo chiba tabula Omukwane bintu abigu kuma bobi kwata Bogu kuma kubate kutama Kwe kukota kota no uoyo Omukwano kuba saza muka bukale Ebitalafu ya basinga bula beyo Bibintu bietu busa na maso Gukola banti katono nyo kukwe bambi Olike kamu tabulo bongo na kowa Sibi nene Ebito mkwano Sibi nene Muno yofubanga kukumuteke Ebito mkwano Sibi nene Yo sibi nene Sibi nene Ebito mkwano Sibi nene Muno yofubanga kukumuteke Abalala bafuba nnyo kukola bye basubira nti obango lyawo byebyo bigukuuma okugeza nga ssente ti ebimu ku bibeezaawo lafu singa kiri kito bana bagagga b'olaba be bamu ku bandibadde beenyumiriza nabo bibatabuukako ssente ne zitagasa mu lafu osanga bonyooma mu bigambo bya ssente kale Ono chechobu kakachono noli buwacho Gubyo wazantia bigu kumaze sirinji Naba kakababale kaunga tulaba Obambi Sibi nene Ebito mkwano Sibi nene Uno yofubanga kukumutege Ebito mkwano Sibi nene Yo sibi nene Sibi nene Ebito mkwano Sibi nene Uno yofubanga kukumutege Chitalabu ya basinga bola beyo Bibintu bietu busa na maso Gukola bantikato nanyo kukwe bambi Olike kamutabulo bungo nako